something clear at the bottom.
Spike Diana. T-T-T-T. Kasabu.
Kubira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Nipatie your body.
So mina we police bila we si wezi cop there. When do ufanya mina imba bila top. Then I spear kuingia kiatu yako bila suck. So get down to business, susare my talks.
Baby, wapo tuzo tokunywa ngoro mpone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana. Unajua kulegeza, ukibembeleza. Jalu naniweza, kwa table na meza. Duplicate na teleza. Yeah, yeah, yeah.
Bampa kumampa. Motima kumotima. Hey. Obachira, obachira. Hey. Obikola, obalina. Hey. Baby, wapo tuzo tokunywa. Ngoro mpone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata.
Umetoka kitchen, tumevaina. Nataka ni mukate ya little China. Girl, iko tight, macho ya mu China. Price if it, tuniite gaina.
Kubira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Nipatie your body.
So mina we police bila we si wezi cop there. When do ufanya mina imba bila talk. Then I spear kuingia kiatu yako bila suck. So get down to business, susare my talks.
Baby, wapo tuzo tokunywa ngoro mpone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, today, today.